studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumare sappo lewru mars jena yamde soki du studio tamani miden tawa ile maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji di umar waygalo sekira bon kompetite wiide leydi Burkina Faso ndi wattu jonoobe bammi anniya haybude keri leydi mabbe ndi tiagal ko bonandaji di ngadi fewde tonko wattu jonoobe kollitir so bammi fa jammanati kala ko dogata fu iurata leydi mali ndi sonata to mabbe to le on do wattu fu kawrtalan wonduna e wadde do bomako do kambe mangal paden gombe le lefol G5 sa hen gol e be gondi e wadde gal do kawtal faabe jewto yalla hono be kani fuddirde golleji mabbe di juddinde laamu hakkundeje to tumbutu to fa hande anda ka funde watta bale halanane godde ton de be kulli TV de hono yimbe le suba be kambe be jabanay be be kaaja wattede le golleji di gollobe kabaru dogotoro le leedi meden di ile kenyam e puddi murtende anda ka fuddo haadi be jelliki wattu jono jobdiji mabbe di be yide be bi laabal wada le dogotoroje de tiagal mudum be bi laamo tinno rewa kongi mudum sakirabe on sembe kabaruji di min jogini on do betande di bismillah modon e hedaade leydi Burkina Faso ndi tiagal ko bonandaji jaddi ko be njottibe wakkati jono le saha leydi meedi le saha leydi mabbe ndi be kolliti wiide kala ko dogata fu iurata le leydi mali ndi jamma sonata le leydi mabbe ndi kanko do no gouverneur gon le o do nokku no dirtel colonel Hinchéché yo da o kanko bami di do anniyaji fa kebe famtade kede Ousmane Diko
ya wara mobilaji e motoji fa warde e di koydi tati kanyo e negosoji fu ko hada yude 5h kikide warde 6h bete de do dabare yo donande do kiral hakun mali e saha leydi Burkina hedi nokkuje barabulle nasumbu kutuku dew kany e ursi fawarde e markoy nokkuro wota seo nasumbo le lewru desamru ndu torraji ngadino igubal amsarul islam andini yo kany wadi fa solde 512 don Burkina koobe keddi hen yogadu hakilaji mu en immi e bibbe leydi ndi de dabare e wi kanan koobe leydi Burkina donnete ley gure fawarde e galluje gonde e o nokku yo ambulance ngaji tan jogi di talki baade mbaawi wadde yaawara jama ton ɗon ana eɗo tiiɗi hannde jeeɗinkooɓe mbarino yimɓe wadduɓe laamunkooɓe daande sahal Burkina Faso kerondirɗum e mali kañum e Niger ana laati nokku waɗa watta torraji jeeɗinkooɓe ila lebbi tati arani hitaande 2015 nde ɓe waɗa bonandaji yo motoji ngardata ƴuwde mali so ngaɗa bonanda mbirfoodu caggal muɗum
le on ɗo wattu fuu kamɓe ɗum woni yimɓe le gomɓe le lefol G5 sahel ngel ɓe puɗɗi kawrtel maɓɓe ila le puɗɗoɗo yontere nde ɗo bomako ɗo ngal ɗo kawrtel balɗi ɗiɗi ɓe ƴewtoto ɗati heɗi ɓe kani yaltindi le hen fa puɗɗo golleji maɓɓe ɗi ɓe noddiri G5 sahel ɗi le majjum kamɓe ɗum won laamiɓe malngal paɗenɓe ɓe kollitiwide waajibi sina yimɓe le gomɓe le ɗeɗo nokkule tinno gatta ɗe hen koyɗe muɗumen keɗe kanko noddirteɗo général DJ Dako yo kuminiɗo kabaru ndenagu le leydi ndi komo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Samaseku
batu amen o yo hono no ɗum wowiri ni yewtude hono mbawaten rentide sembeji amen ɗi banggal haɓugol terroriste en taƴoron kay kawro waɗi dow ko hani dawrede hakkunde amen e dental hooreɓe sollasaɓe G5 sahel ɓe yewtugol ɗiɗo dabareji yo moƴƴere mawɗe noon banggal kabaru ndenagu nder leɗɗe G5 sahel ɗe wakkati joni o nder nokkuji leɗɗe ɗe immadaraji ɗi fof yo fewde e ɓeɗo terroriste en gaɗoɓe bonandaji fewde e manggal paɗe en e kañe dumno fay civil en min taki wiide nder nokkuji yoga leydi mali e leɗɗe goɗɗe G5 sahel terroriste en ɓe gaɗi torraji fewde e civil en ndenno banggal muɗum noddago gomin jottinta jamare nde pati ɓe miila wiide ɓeɗo terroriste en ɓe ana jogui yurmede no laati fof no ɗum tiɗiri fof ɓe tinno pabade sollasaɓe leydi ndi ɓurata nafude ɓe banggal ndenagu mabɓe hono ɗiɗo sifaji tan sawi mbinta ndenagu nokkuji amen
sakiraɓe so gabbiddo bemal ame ande ngal oɗo mbawi neltiritoon miijoji moɗon waldinde ɓe noddirta parina wonde ley leydi meɗen ndi wattu jonoɓe gaɗi noddago fewde e laamo tinno darano hono bonandaji gaɗoji wakkati fuu ley leydi ndi ndeɗo fedde luttidirde e laamoɓe kolliti wiide wala fuu ɗati ɗi laamo wonde e nangude wattu joni o kanɗi waddude jaam e deƴere ley leydi meɗen ndi caggal muɗum ɓe gaɗi noddago fewde e hooreji leydi ndi o tinno waɗno watta fuu yalla jaam e deƴere ana warta le mali fuu e manggal muɗum keɗe kanko noddirten El Moukhtar Kountao kankon jeeɗo kabaruji fedde parina nde komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Niali Boudi.
49 personnes mortes.
Yimbe chapande nayo en jeno keddi le basi jingaddi le wuddu leydi men di. Sandari hakunde nay lewru janvier e joy lewru mars tan 2017. Fandi fu yimbe temedere e chapande en jeno e taton. Woni ko yonki mu Itali mal do. Le bonanda e chapande tati e jeego. Le di bonandaaji noga e go le wuddu leydi ndi ngadi. I noga e go ngadi yonkiji chapande je e jeddi. Nen dun heewi sanne. I am yuppeke sanne. Wala fu dulludo soldats en be ngendi e yimbe leede godde futoraaji di kewdeke. Ko mbiyam mi fay hu pati suude himbe martine kumpa kabaruji godudi gouvernement faabotobe ko tewtami e mun kuncan hore di jaabuji
tawede wiide fa handen laamu hakkunde jojju inaka to tumbututo bale halananede be kuliti wiide kambe e koyma be kaaja watelle dido golleji be bi hono cubaado do be jabanay dun dido kabaruji be dokki do wakande be jidno e journaliste e gombe tombe kede kanko no dirteda baba mulay o kanko woni horeje do no fedde bale halanane gonde to tumbututode ko mo sifido hen do faccitango Ousmane Ali Boudi.
Aujourd'hui, Paul est de voir que
politama lamotobe lam hakundeji o himbe fu kawritata dokkindira hakkilo de jomon soube won gouvernement sema plateforme bale société civile kanye conseil nenno sandari golle o wadira kanno e dum hani dartede sabi bibbe ngendi ngattaak andar fu hono bamere de dabare wala fu ko himbe mate joni so wana an haale do radioji neddo sema lamoto tumbut neddo plateforme lamoto gaaw cubaado gouvernement lamoto kidal nen dum won be pecciri ngoni on weldibe e jataaki bibbe ngendi e kilita ko woni kille mukbe fedde kuminde jokkinde golleji kaldangal kanye laamu o cubi horejo laamu hakkunde jo region fu horejo o subotobe gollidata kollitinde tan mi ngana ngattabe di golleji sinebe njidi jam hebe be anda kinabi be ngendi fu tawe golleji kaldangal mi baawa famude laamu ite milliard ngaji temedere sappo fa lawol tumbutu ngurmo kurangol mo ine de tawe himbe kebata na famu fa yirere wadan nokku mukbe
bénéficier pour assurer leur rôle de développement
ko wi'a fa laamu hakkunde jo joine aljumaare hande to tumbutobe kolliti wi dum waata joine dum botinama kasen hedabe laamo kanbe yude do bomako do kanye keba yude le nokku o dum wonon yimbele murtube wakkati jonor gollobe le cuudi dogotoro di de do murtere be kolliti wi de andaka fuudo haadi be do yimbele be kaaja jobdiji mabbe be yide laabal wada le dogotoroje de caggal mudum dum laamo tinno diawa yalla hono haani rewirde kongi mudum dum e tawede fuube kolliti wi do hono yimbele naawiunibe kanye yimbele seeda wallan le cuudi dogotoroje de kanko do won lamido hopital mangal do Gabriel Touré do bomako do holli tiwdi do way wadde kutteji goddi kasen yottaade hono yimbele nyawbe gombe tomde kede kanko no dirtede professeur Kassim Sanogo ko mo sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Il est vrai que le service minimum est
ngo gadjati onon der kala murtere golle gullu joga ngontun di kanafe yopede kaso yawti dido jewtugol yimbere nyawbe ma oppugol en kay fuf golle mun en darna mata fun der non de do murtere matete sanne der kabar nyawbe be so urgence eko nande mun en kay won ko dawra bangal mudum so na dum kay kala ko ni hejo golle darna mata fun wakkat jun o yila am kay patinde boya fayso wiltama wiidi o murtere nde wala kaddi non nde hebane dabare no yawiri wurmu yidde yalla jamare nde nasulta be wakkat jun o no sembe nyaw famdiri fuf so dawraka lawtan kawar mudun baydan tidude hono bimi ni yela am kay be ngada kaldal be kawra do gotum heddi gollede huncene hore hakunde lamu kobe be e kay yimbe le syndicat embe tawe wana fi der mutare golle
normal entre syndicat et gouvernement.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sigiraɓe nden ƴeyen yen yalla hoɗɗune le réseau ngaji ɗi fa hande en jokkititono murtere dogotoro en ɓeɓe kollitiɗum jokkitama ley laamu yoroso kañe e kuccala ɗum waɗi sababu so dogotoroje gonɗe toon ɗe fa yetto sescom ngaji ɗe fo gollay toon hono yimɓele ñawɓe jaaɓe toon ɓe du keɓay sawrede wuurute gardan faɗo sigaso ɗo ko yaata capanɗe joyom suko jokolle kañum yeeso kitiri ƴiƴam muɗum hôpital mangal gongal to sigaso to koni fana ɗiɗo golleji fa ƴewto yalla hono ɓe kaani faabirade hono yimɓele jibinoɓe jehoɓe le dogotoroje jibinirɗe gonɗe toon ɓe ɓe ƴeyal hono ɓe kaani faabirade ɓeɗo yimɓele joguiɓe toon tiɗallaji ƴiƴam lanniɓe oɗo golle yo walde humnide kabaru sukaɓe jokolɓe wonde toon nde sen wuurute gardan faɗo seguɗo kanko ministre kumminiɗo kabaru jande dow dowre le leydi meɗen ndi ila kenya o moto seguto koni fana mudu faw yaho ƴawa e ɗum wono cuuɗi ekkol ɗi gordi to o yiida e ɗum wono yimɓele laamu koɓe gomɓe toon ɓe kañe kumminiɓe kabaru jande ɗati ɗiɓe kaani yaltinde ley hen yalla yirwerano waɗa ley laamu sego o fo e maggal muɗum caggal muɗum ko yiide mabɓe koɓe tottidiri dow hen hakkillaji ɓe pamtiki ko woni hono anniya ministre o dum se wuurute gardan faɗo kuccala ɗo kamɓe jangguinoɓe gomɓe toɓɓe to kuccalatoɓe hulitan wiyede ɓe jeehiɓe daako yikki ɗum wonon suudu académi mawdu wondu to kuccalatoon ko woni fana ɗiɗo golleji faɓe kollita metti mabɓe anniyaji ɗi laamu o ɓami ilale jetti lewru janvier ƴaɓɓi noon nduɓe kollitiwide laamu o rewa e konngol muɗum caggal muɗum duɓe mbiɓe garan gollude hen golleji goɗɗi kasi nde balɗe garoje ɓe soni himmeji mabɓe ɗi kuncenaka hoore se yuruten garan timminiren faɗo gawoɗo wattu jonoɓe kulti sanne fati jiyadin koɓɓe gatton bonandaji ɓe kollitiwide alal bar ƴaɓɓi noon nde wom mobile kewgel bomboje naati le ngallure gawo nde guerɗo mobile wakkati ndegel naata noonde hollitan wiyede ɗum won maggal paɗe gomɓe tonɓe kay bay fa gel naati wattu jonoɓe gondi e wadde dow e dartugol fa ƴeyal hono ɓe kani yewirde juuɗe dow guerɗo mobile sakiraɓe min jowti on kala ɗo mawɗon tawede le mali fo e maggal muɗum kedde heɗade honno andirɗon noɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam.